CK Music Promos.com.
Valentino Webline Music.
King of Buzz. Roma says
Kademo made this.
Never Stajon. Listen. Roma says body so my molo poco vika kuma kwebo. Baka puna pachi piangwa kapando kuma chebo. Bifemu fiafi wanga, my blood's kuma table. These daughters and sons of Jezebel na devil. But foot another Roma says body bombe shafi. Kale vashe fiabu nangani love no be shafi. No sweet, no sweat, body landa no lo chafi. So bienda dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what Roma says. Kushi nendo shinganisa no babu. I don't know which is which. Another rumor says when the name fuchuku na mapanga no tuseme. Milo pashfumanga menshinga waingila munchende. Na waingila munchende kumi pwesi show mutende. Bake mpia fusenda wafote timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchitonde ya kumaini. Bana wakaele umo tuwa wa same line. Mwika letele lava nenu wa swine you are lying. That's what rumor says. Na fila fita zifbondo katoshinga ni kunchitoku. Roma says mokali yo mokamba kuma buzz na ma metaphor. Delivery on points na ma rhyme ya ma letaphor. Walika to mupando ye natakuwa wokuleka ko. Ni most expensive so mufugile mwaponye sako. Foot another Roma says bufite ulemba. Memimbo shako kuplowa bufite ulenga. Mumuto mwaba femenshi yeka yeka nga bembali. Nga teba chite katwishi nga teba te ulembali. Roma says
iyo Roma shais wana inenga chishinka nga bufi. But I didn't fuck with a pretty finish. Anyway.
Roma says bari apaku blowa bari panzile. Blowa kwa fiwanga takunganga bari tangile. Bafyashi bari sandile kuchechi bari panzile. Ubwanga bari sambile na femu yali langile. Foot another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapabo koi tuwala pasoni kuisa bili. Mwina le pushinga fiodo shisu memi bili. Numa pari kumukakanga kamu anama bili. Rumor says
Sena na sira sana vima rumor viwashu. Yeah.
Roma says back to mashano kola vengi ni wa mwaka. Mpia wapanga everyday woku panga mwaka. Teta kwa tezilu ngatakite wala wa maka. Bambini mkano wabanyela toari wonfwa walu saka. But foot another Roma says bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa waika langa vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Mwaba pela fionsufa wakwa tans nilesa. Roma says
but na ine shai shupe fia wafia ita mafono wajwa.
Roma says tapari fia kutuwe shikori ya pasta wa fake. My miracles na panga fima wanga na matriki. My gospel artist wa chakolo wa watende. Wa mkawe na madrugs bambi furu no tuswende. Foot another Roma says yeah de kwesha. Kulanda paba bomtiva kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha haba bomtiva njina ine nkachusha. That's what Roma says.
Ine fia kwa lesa shifuwa no kulanda popoe eh. Everybody, and that's no judging, it's a God judging a film, you know. Yeah.
Roma says bachilolo mwamo na haba fingi bachita mufimfu. Nga wacha vailinga nyefyo mwaba pela mochesh. Gani waka teka wafi wanga teta vipi. Kwa vulo wangala kutafu wafi teta tiki. But foot another Roma says David Timu Paifu. Hali ni mfumo unefya kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta nishi na chupo na sonta. Wali hawa ntuvali palwa menso ya kupo ya tonte. That's what Roma says.
Ngani yo ya waka teka na nina liumfu wa boash.
Roma says eh fima Roma Roma fiwash of senda na sida san balogazi nina imuma adusikuwa kufia mparefe. That's what Roma says. King of Buzz Ichu. Another Roma says nefu moni nefu. Asala wa ituntumba fiwash. Majority's favorite rap.
CK Music Promos.com.